am say saleng saleng nit ku ne am day keseng keseng ku beku li dinga beug la ca dess betum bekel betum bekel du ko gis ku ne am say saleng saleng ku ne am say keseng keseng khalibi yaye wax na mu bay khalibi bay ba wax na mu bay ki mu beug mom neena du ko ba buñ ko waxe mu ne ndok mama ray ku ne am say saleng saleng nit ku ne am say keseng keseng
Yeah.